ngidlala ithuma mina mina vele ngiyophana bafuna ngihlale ekhaya mina ngiyofaka isiphana akuthi ngivele ngicade vele ngiphilele ubani angeke ngihlale ekhaya mina mele ngiyophana emdala ithuma mina ngizophumela ubani isithele sihle mina ngizobaqedela idlala isithele sihle mina ngizobaqedela idlala sizana emdala ithuma mina mina vele ngiyophana bafuna ngihlale ekhaya mina ngiyofaka isiphana akuthi ngivele ngicade vele ngiphilele ubani angeke ngihlale ekhaya mina mele ngiyophana emdala ithuma mina ngizophumela ubani isithele sihle mina ngizobaqedela idlala isithele sihle mina ngizobaqedela idlala
ngiyakulela mjayi isipha ilanta mahhayi emahhayi siyabulela mjayi isipha ilanta mahhayi emahhayi
emdala ithuma mina mina vele ngiyophana bafuna ngihlale ekhaya mina ngiyofaka isiphana ekuthi ngivele ngicade vele ngiphilele ubani angeke ngihlale ekhaya mina mele ngiyophana emdala ithuma mina ngizophumela ubani isithele sihle mina ngizobaqedela indlala isithele sihle mina ngizobaqedela indlala emdala
ithuma mina emdala ithuma mina mhlabungo wabo sasemncane ufune imali zame mpeli Chela mina ngithi shani
Chela mina ngithi shani
Hawu kwese
kwese
Chela mina ngithi shani
Chela mina ngithi shani
Emdala ithuma mina
Asa Asa Izitha seziningi Izitha seziningi Izitha seziningi Sibone sibambisene sibathathu Ishu wena sitata namaphepha namapeli Ilalele Izitha seziningi Tshela mina mdali ngithi Hayi ngikhale kubani Hayi ngithi Hayi ngikhale kubani Izitha seziningi Sibone sibambisene sibathathu Sibone sitata namapeni namapeli Asaf Izitha seziningi Tshela mina mdali ngithi Hayi ngikhale kubani Hayi ngithi Yewena khale kubani Hayi ngithi Ngithi Asaf